hamkatazwi umbea. Wamna, wamna sema kweli, yapo vitabu, vitabu vimetuambia. Ni mbaya kweli kweli, hamkatazwi umbea. Wamna, wamna sema kweli, yapo vitabu, vitabu vimetuambia. Ni mbaya kweli kweli, ilo mlo kusudia. Wezile tukulikatili, hapo sita wachia. Upitisha ufedhuli, na mlipo thamiria. Mtutinganishe wawili, pezi kututibulia. Upitisha ufedhuli, na mlivo thamiria. Mtutinganishe wawili, penzi kututibulia. Ushindwe kula asali, okwa hapa mtazimia. Kama tulivo tuacheni, wenye meno wametulia. Nanyi viboboyo tuacheni, kwa pa mtazimia. Kama tulivo tuacheni, wenye meno wametulia. Nanyi viboboyo tuacheni. Chana nae, mimi sito chana na. Mwajua, mwajua na mfanini. Awe ananchonipa, kino nikata, kino nikata maini. Ona mwili, na mwili nikanenepa. Mwajua, mwajua na mfanini. Awe ananchonipa, kino nikata, kino nikata maini. Ona mwili, na mwili nikanenepa. Visa visa vitu wacheni, usifanye mambo kwa pupa. Huruma na waoneni, hivyo mnavyo tapa tapa. Pole na wapa poleni, iye mafisadi papa. Hata mpange foleni, amuamuli kitu hapa. Visa visa vitu wacheni, amsifanye mambo kwa pupa. Huruma na waoneni, hivyo mnavyo tapa tapa. Pole na wapa poleni, nye mafisadi papa. Hata mpange foleni, amuambuli kitu hapa. Okilo baki karogeni, mana mshatoka kapa. Mkashinde firigeni, sisi tunapata sapa. Okilo baki karogeni, mana mshatoka kapa. Mkashinde firigeni, sisi tunapata sapa. wachana nae. Oh, mimi sito wachana nae.
Majungu yenu ni bure,
bure.
Ama
majugu yenu ni burewe sangu
Umenona
Fitina senu za burewe sangu
Umenona
Majugu yenu ni bure bure
Umenona
Fitina senu ni bure kwangu
Umenona
Ale kanyaga, 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 kanyaga Koma, koma Asante sana chumele unaya sharubaro wa jahazi Songa Wetu niyo kwanza mkoko
Lali kama wanye
msitutie joto
Natusumbua
Wetu niyo kwanza mkoko
Lali kama wanye
msitutie joto Come on, come on. Hey, Juma na Ulaya. Wape taarifa ya jioni ya yote majani. Ale majungu yenu. Kanyaga, 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 kanyaga Come on, come on Asante sana Musa Mashine Mzee wa kusaga na kukuboa Mtoto pori anasimama imara Tuku yua Majungu yenu ya burewe sangu
Umenoda
Fitina senu za burewe sangu
Umenoda
Majungu yenu ni bure
Umenoda
Maneno yenu ni bure bure
Umenoda
Majungu yenu ni burewe sangu
Umenoda
Fitina senu za burewe sangu
Umenoda
Majungu yenu ni bure bure
Umenoda
Fitina senu ni bure kwangu
Umenoda
Ale kanyaga, 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 kanyaga Come on, come on Asante sana mfalme, tajiri wa upeo Wana kutafuta sana lakini wakupati Songa mbebe Wetu niyo kwanza mkoko
Lali kama wanye
msitutie joto
Natusumbua
Wetu niyo kwanza mkoko
Lali kama wanye
Situtie joto
Natusumbua
Ale kanyaga, 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 kanyaga Come on, come on Kanyaga, 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 come on, come on. Nazi imeliwa na mwezi usigombane na mkwezi.